ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika aho muri hose kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Ni kudeta yabaye mu Rwanda mu gihe cya 1973 n'ibishamikiyeho. Mu kiganiro cy'ubushize twabwiye amateka amwe yo mu Rwabayanga. Byatumye tubona kanya ko guha ijambo bamwe mu bakunzi baradijwe icya Amerika bahaturiye. Ni umukambwe Petero Serukungugu n'umufasha we Asteria Kavuyo bakiye umunyamakuru wacu bamufungurira ku byo bibuka ku buzima bwabo. Mu izina rya bagenzi banjye bose ku ijwi ry'Amerika ndabashimira by'umwihariko barakarama. Ubu kimwe n'abandi twagiye twiyambaza mu biganiro byacu hari byinshi bahuriyeho. Dore kimwe nasigaranye amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho igihe cyose. Icyo numvikanije aha ni uko kubahawe inshingano zo guhagararira no gukorera abaturage, abanyagihugu, urwego baba barimo rwose, amateka azabaza byinshi. Icyo nakwibutsa abo bashinzwe abanyagihugu ni uko iyo mubatengushye muba mutengushye ubuzima bwanyu, muba mutengushye igihugu, kandi bigira ingaruka ku batuye icyo gihugu n'abazagitura mu bihe bizaza. Gusa nk'uko abahanga mu mibereho y'abantu batwibutsa, ni uko kugira ngo ubuzima bw'umuntu runaka bugire agaciro kuzuye bisaba ko uwo muntu ubwe aharanira ubuzima bwenzi we. Aha ndavuga umuturanyi, uwo bahuriye mu rugendo, uwashinzwe kuyobora cyangwa se kuvugira. Ariko nanone igikomeye ni ugushyira imbere ukuri kutari ibinyoma cyangwa se ibihimbano. Dukomeze ikiganiro, mugenzi wacu Venice Shimiyimana uri Londres mu Bwongereza aradufasha gushakisha uko kuri. Venice, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku rubanza rwa Colonel Theoneste Lizinde na bagenzi be 12 baregwaga kuba barishe abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Urwo rubanza rwatangiye kuburanishwa ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985. Ku cyumweru gishize mwumvise uko urukiko rwababuranishije rwakizweho abari barugize bemejwe n'inama nkuru y'ubucamanza yateranye ku itariki ya 10 Kamena umwaka w'1984. Mbibutse abari bagize urwo rukiko bareberaho Aloise Président yari asanzwe ari vice président w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kabaya, Bushishi Mathias umushinjacyaha akaba yari asanzwe ari umushinjacyaha i Kibungo, Ladislas Nyirarwi inshi umwanditsi we yari asanzwe ari umukozi mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza, Bitabgahe Charles umucamanza wari perezida w'urukiko rwa Kantu rwa Cuve mu Ruhengeri, na Dormont Dismas umucamanza akaba yari asanzwe yandikisha imashini mu rukiko rwa Kantu rwa Ruhengeri.
Abantu bo mu nkiko nk'izo zo hasi z'atanu turaburagicaga mu bijyanye n'imanza zishinze byaha, imanza z'abantu b'inkwimbago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye byaha bito, numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi. Ni urubanza rukomeye urubanza rwo mu buzima bwabo.
Mumaze kumva ikiganiro mwabaye benshi mwibajije ukuntu inama nkuru y'ubucamanza yafashe icyemezo cyo gutoranya abacamanza ubunararibonye cyangwa se ubushobozi bishobora gukemangwa, cyane cyane ko urubanza bagombaga kuburanisha rwari urubanza rudasanzwe bamwe muri mwe mwaratwandikiye abandi mukadutelefona mwibaza uwayoboraga urwo rwego rukuru umwe mubazi uko byagenze ni Alphonse Sebazungu wari umunyamabanga mukuru muri ministeri y'ubutabera mu gihe cy'imyaka itandatu kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1987 ubu n'umwunganizi mu mategeko akorera mu Rwanda ikaze kwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Imana Veniste.
Mu kiganiro cyahise ku cyumweru gishize Oreya Mukangabo wari ushinzwe inkiko na parike ndetse n'abakozi muri ministeri y'ubutabera mwayoboraga yatubwiye kwishyirwaho ry'abari bagize urukiko rwaburanishije Toneste Lizinde na bagenzi be. Abo bantu bashyirwaho murabyibuka murabizi?
Urakoze Veniste. Aba bantu bashyirwaho narabyumvise, nabanje kumva abantu bambwira ko hari abantu gushyirwaho bikiri umushinga, mbanza kugira ngo barambeshya kuko nari numvisemo izina rya Doromodismas ngo bamubwira ngo niwe uzaca urubanza rwa Lizinde n'umugabo n'uwitwa Bitaha gahe ibi ntabwo byiruka. Uwitwa Bareberaho we yari perezida ngo nta kibazo we numvaga nteye, ariko abo ngabo babiri bari aba icyo gihe babitaga abashoferi abo ntabwo bari abantu bari mu rwego bakoraga mu rukiko rwa mbere rw'iyemezo urwego rwa kabiri rw'inkiko icyo gihe na Doromo we nari muzi neza kubera ko nyiri yitasha amashuri makuru naramubonaga ari perezida w'urukiko bitaga Kano. Urumva rero nari nzi ko kandi n'icyo gihe bamugira umucamanza mu rukiko yari akiri perezida w'urukiko ko yari akiri mu rukiko rwa Kano ari perezida. Ubwo rero ariwe ari bitavugane n'abantu batangiye akazi k'ubucamanza kera muri za 60 ubundi mu by'ukuri ababaga abacamanza icyo gihe kubera ko abantu bize bari bakiri bake babonaga umuntu uzi gusoma babona ikiri gutera bavuga batuye mu mucamanza Doromore nabo ndakeka na Bitaha bishobora kuba ari uko Doromo niwe nari nzi neza. Numvaga rero bidashoboka ko abantu bo mu nkiko nk'izo zahano baburanishaga mu bijyanye n'imanza nshinjabyaha, imanza z'abantu b'inkwingago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye byaha bito, numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi, ni urubanza rukomeye nabwo mu buzima bwabo. Ubwo ngiye kumva koko ndabibona mbona iteka rya perezida ryasohotse ribashyiraho nka acamanza mu rukiko, ariko nahise numva ko ikibazo gikomeye.
Mbere y'uko dukomeza nagira ngo dusobanure akantu gatoya, Oreya yatubwiye ko Doromo yari umuntu wandikaga ku mashini, ko Bitabwa he yari perezida w'urukiko rwa Kano, niko bimeze cyangwa se dufate ko Doromo nawe yari perezida w'urukiko rwa Kano?
Wenda ushobora kuba ntabivuze neza muza ari perezida baga kera mbere ya za 1970 hagati ya 65 kugeza hejuru, ariko muri 82 habaye reforme abo bose bagiye bava mareji. Noneho kugira ngo umuntu aze abo bantu bafite amashuri amashuri makuru ngo bayarangize uko amategeko agenga abakozi bo mu nkiko yari ameze mu bucamanza muri rusange, igihe wabaga utarize ayo mashuri ngo yarangize wabaga uri mu rwego rwo hasi ku buryo kugira ngo bakwemerere kuba umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa mbere ndetse ntabwo byashobokaga. Mbese amashuri ye yari mu rwego nyine yo kuba yaba umwanditsi gusa, ariko kubera kutanga kagashora kuguha ya kazashaka ko wakora niko byamujikije ari zage tayiz ko ari Dr. Graf cyo gihe byo wenda ntabwo nibuka niba yari umucamanza muri hehe cyo umucamanza muri santo ntabwo nabyuka njera ariko ubwo rwego rwo kujya kuba umucamanza mu rukiko rwa mbere rw'iremezo ubu ngubu bwavuga rwisumbuye ntabwo rwose yabufite
none icyo kibazo ukibonye ujye tuganeho na ministre Mugemana umubwira uti biriya ni ibiki uriya Dormo azabura na gutera uriya rubanza rukomeye kariya kageni
pas ikibazo kitoroshye ministre uriya iyo ni umunyamabanga mukuru muri ministeri iyo ministre yashyize ibyemezo ntabwo ushobora mbese kuvuga ngo abihindure cyane cyane ko ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine kuko inama nkuru y'ubucamanza nako kugira ngo umucamanza ajyeho aba mbese abatanga amazina y'abantu bashobora kujya muri uwo mwanya inama nkuru y'ubucamanza ikabyiga bamara kubemeza perezida wa repubulika niwe usinyiraga abacamanza icyo gihe
uburetse gato kugira ngo abantu bumve ijwi rya Amerika basobanukirwe neza ni uko tumenya uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza mu Rwanda wafashe icyemezo cyo gushyiramo Dormo tukamenya n'impamvu perezida wa repubulika yasinye uwo muntu akemera ko umuntu ajya kuburana ndashaka kumenya uwabeshye undi mbese uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza yaba yarabeshye perezida akamuha umuntu udakwiye perezida agasinya azi ko ari umucamanza aho ngo ndagira ngo humvikane
nagira ngo ukosore gatoya nakubwiraga ko perezida w'inama nkuru y'ubucamanza wa repubulika niwe wakoraga wari ushinzwe urupfukarishye kubera ko atahabwa undi mwanya wo kubizamo minisitiri w'ubutabera niwe wari umwungirije nka visi perezida niwe rero wabiyoboraga akamushyikiriza ibyo nakwita imishinga y'amateka ya perezida kugira ngo ashinyire ahubutese ninde wabeshye undi mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe umucamanza ntabwo byabaga ari ibintu minisitiri w'ubutabera yiharira wenyine yabanzaga agatanga amazina akayohereza mu rwego rwa perezidanse urwego rya perezida wa repubulika nawe akoresheje serivisi ze akareba niba ayo mazina yayeme uwatemera akaba yavuga ati uyu nguyu ntabwo mushaka ni ukuvuga rero ko niba ayo mazina yare perezida wa repubulika yaremeye ko ajya ajya ku murongo w'ibyigwa mu kanwa buri w'ubucamanza ni uko yabaga yabyemeye nta kibazo cyari gihari ku buryo rero minisitiri w'ubutabera yakoze yumvikanaga ko na perezidansi ya repubulika yabaga ibyemera nicyo gisubizo nakubonera ku icyo kibazo
mvugana na Alphonse Bushishi wari umushinjacyaha yambwiye ko urubanza yarusomye vuba yihuta aragenda avuga imyanzuro urubanza rurangiye ngo dosiye barayimwatse barayijyana ayo ni amagambo ye bayijyanye he iyo dosiye mwigeze muyibona muri minisiteri y'ubutabera iyo dosiye y'urwo rubanza yajyanywe hehe iri he
urakoze se ntabwo iyo dosiye muri madosiye yandi nabonaga nubwo hari ibyo naba narabonye ntabwo nabibonye mu buryo buri binyuze muri porosedire zisanzwe hashize igihe nubwo naba narabijemo amaso nabyuka ariko ikigaragara ni uko nk'uko mu bushishi bivuze yagiye mu ruhengeri yipfuwe kugira ngo ajye gukora iyo dosiye kandi ibyo ari byo byose yasanze amaperereza yararangiye icyo kintu rero cyo kuba baranga mwate gusiba leta yo itwara byari bifite icyo bivuga. Hari ikintu mbese numva ariko gishwa mbese uko umuntu uko mbona ikibazo nuko ikigaragara nuko urubanza rwabaye mu buryo bw'ibyerekeranye no guhitamo abacamanza mu gihe no kureka abantu ngo bategure ndetse n'ibijyanye no kureka ngo abantu baburane ku byerekeranye n'idici ibyo byose ubona hari harimo habayemo ikibazo kitoroshye kuko ibintu byagombaga kuba byagenda.
Agira ngo nongere ngushimire byimazeyo uyu mwanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane kana Venice.
Washington ijwi rya Amerika.
Mu cyegeranyo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International wakoze mu mwaka w'1986 wagaragaje ko nubwo abasivili n'abasirikare bafashwe bakicwa ari 56 ivuga ko umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu muri 2005. Amnesty International ivuga ko hari abasirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu muri 74 bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu uwo mwaka baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari Minisitiri w'Ingabo mbere ya coup d'etat. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigize rushyirwa hagaragara ko bafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza ya Ruhengeri ko bagira kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenye irengero ryabo. Radio Ijwi rya Amerika yakomeje gutohoza ishaka kumenya irengero ryabo. Mu byo twabashije kumenya nuko bamwe baba barakorewe iyicarubozo bakicirwa ku gikongoro mu kigo cya gisirikare abo bashobora kuba barimo Kapitaine Dominique Niyoyita. Coup d'etat yabaye yarageze i Kigali yavuye mu kigo cya gisirikare cy'ibyumba. Amakuru twamenye nuko yari yimuriwe i Kigali gushinga umutekano wa Perezida Kayibanda. Mu gutohoza twageze ku witwa Apollinaire Bikorimana. Mu mwaka w'1973 yari lieutenant ashinzwe kwigisha siporo abasirikare mu kigo cy'i Kanombe, ubu aba mu gihugu cya Senegal. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane. Ijwi rya Amerika ikunda kubifashisha kugira ngo mudufashe kubaka no kugenda muri iyi nzira y'amateka yaranze u Rwanda. Niki mwibuka, niki muzi umuntu yaheraho ukwifatwa n'ifungwa rya Kapiteni Dominique Niyoyita?
Imana hose kandi bimenyetso birahari.
Apolinaire Bikorimana, ndagushimiye cyane kuri ubu buhamya uduhaye, ariko nk'uko tubikora kenshi ku ijwi rya Amerika, ibyo muvuga turabyumva tukabifata tukongera tukajya kubitohoza. Icyo nakwizeza nuko tuzashaka uwo Myandagara Eliam tumubone, tumubaze nawe atubwire niba ibyo uvuga ari byo. Ndagushimiye cyane.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ijwi rya Amerika ni mudatenguha iyo mudutumye turatumika, mwatubaza tugasubiza, mwatwereka inzira yubaka tugafatana urunana. Mukanya Apolinaire Bikorimana yadutungiye agatoki atubwira kuzashaka ubuhamya bw'uwaba yarabonye kapiteni niyo yita korerwa icyarubozo. Iperereza twakoze ryatujyanye ahahoze ari muri komine Gishita muri prefecture ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Niho twabonye Eliam Myandagara mu mwaka w'1973 yakoraga muri ministeri y'ingabo z'igihugu n'abapolisi, mini garde pona mu magambo ahinnye y'igifaransa. Mbere yo kujya ku gikongoro yakoze mu kigo cya gisirikare i Kanombe cyategekwaga na Major Aloise Simba. Aho yakoze hose yarashinzwe ubunyamabanga n'icungamutungo. Eliam Myandagara, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Hari abasirikare barimo kapiteni niyo yita biciwe Kongoro, ibyo bintu ubiziho iki, warabyumvise?
Mbere yuko babica baraje bafata ibintu byanjye nabi, babiterera mu modoka badutwara nabi. Mhm. Bajya kumfungira muri commune. Mhm. Ubwo rero ibyabaye nyuma ntabwo mbizi. Gusa mbere yuko banyirukana gutyo nabi. Kapiteni ko nayo isanzwe mubuzi niyo yita.
Iye kapiteni niyo yita.
Bagiye kumuzana muri bajya kumuvana muri gereza bansohora mu biro, ariko bamutorotirira mu biro byanjye
muri gereza ya Gikongoro.
Bamutorotirira mu biro byanjye. Mvuge ngo bamutorotiriye gutya cyangwa kuriya ntago nabandi kukubeshya.
Abamutorotiraga ni bande?
Ni Umutabazi David. Na Burasa. Hanyuma barangije bazanye ibintu bya side batwika. Ndakeka ko ari classe basibanganyaga mu biro nasanze batwitse. Ubwo hari nk'aho amaraso yaviriye cyangwa iki, ariko bamuturutiye mu biro byanjye aho nakoreraga. Ubwo rero nkubwiye ngo bamuturutiye ku buryo bumeze gutya cyangwa bumeze buri kuriya, naba nsa nk'uri kubeshya. Nako nabambeshya rwose, kuko icyo nzi icyo kimvaho ni uko bagiye kumuzana. Noneho rero kubera ko nubwo babisohoyemo ubutihuti nkajya hanze, ariko kubaza by'amatsiko bamwe bati ni naka bazanye kandi bamujyanye mu biro byawe. Na yandi makuru mfite nakubwira ngo yagiye icyo yamara. Gusa ikiri mvaho bamutorotiriye mu biro byanjye nibyo gihari bwo yavuye mwuka nyuma baramaze kutwirukana, ko batwirukanye turi benshi, nabo batwirukanye amase turi benshi. Ntabwo rero ibyaba byarakurikiye nyuma, yaba yarapfuye icyo gihe, yaba yarapfuye nyuma, ntabwo nta makuru mbifiteho. Urumva ko natwe bahise batujyana ngo turi abanyanduga, ngo turi iki, bavuga ngo turi ba intriga. Niyo ntuza terime bari baraduhaye. Ubwo ibindi rero ntabwo mbizi.
Reka dusubire inyuma gato. Kapiteni Dominique niyo yita. Amakuru dufite twatangaje no ku Ijwi rya Amerika avuga yuko yavuye mu rugo iwe mu ijoro ry'uwa gatanu nyakanga 73 ahamagawe muri etat major. Kuva icyo gihe umufasha we yadutangarije ko atigeze yongera kumuciryera. Wowe wamusanze ku gikongoro ryari?
Je namusanze ku gikongoro mu kwezi kwa cyenda mvuye I Kanombe. Ntabwo namubonye ariko mu biro nakoranaga n'uwitwa Ayinkamye Valeriani. Niwe waje ni warushinzwe rufunguzo zaho abo bantu ba bafunze bari akampa makuru ntabwo nigeze mubona n'amaso ariko namubaza guwe inkamiye ko twa nawe yaramfite mu nyungu ndi kumwere kuko impapuro z'igipolisi zinyuranye n'iz'igisirikare uko ikoreye igipolisi inyuranye n'igisirikare noneho bigatuma mubaza nti aho ngaho ujya kugaburira ko nimba ngo wagiye kubafungurira wagiye kujya gute barimo bande namenya akambwira amazina amwe sinyamenye andi ntayamenya numvamo n'ibyo byanyaye yita Dominique
uretse kapiteni Dominique niyo yita nta wundi musirikare mukuru waba waramenye wafungiwe aho ku gikongoro yenda akanakorerwa n'icarubozo aho ku gikongoro
nta makuru nayo ifite barayatwimaga cyane kuko abo bakoraga kuri gereza bajyaga kuri gereza barazaga nyine ahubwo ugasanga baduhunga ugabona ko kuvugana natwe ahari bari babibujijwe cyangwa batinyaga ko wenda twabavamo bikaba byabagiraho ingaruka ariko nta makuru twabaga dufite.
Wigeze umenya niba kapiteni Bizimana yarafungiwe ku gikongoro?
Yana kapiteni Bizimana nawe twari twarigeze gukorana neza bari tunaziranye ntabwo yajya kwafungirwa mba narabiyobewe byashoboka ko wenda yarahageze akamara gitoya ariko mu mazina numvise ntabwo izina rye naryumvise.
Hari abandi wibuka?
Abandi nibuka
mubaje gushyira ku ngoyi Kapiteni Dominique niyo yita wigeze uhabona komanda Nzabarirwa?
Nzabarirwa niwe wari komanda Denite wacu. Yari ahari rero mvuze ngo nawe yaba yabafashije cyangwa atarabafashije aho mu biro bari bari kumwe yoroshye ku direkite wanjye.
Mu bamukize ku ngoyi bari abantu batatu bari mu biro byawe?
Bari batatu ko mu twari twirukanywe bashobora kuba barifashije wenda n'undi ntamenye ariko abo nzi ntibeshyaho nabo batatu David Mutabazi Burasa na Nzabarirwa Defense.
Warababonye bamusohoramo cyangwa se nko abivugaga ntabwo uzi nimba yarapfiriyemo
wayikigenda? Bari batwirukanye aho hafi y'ibiro ntabwo twari hafi y'ibiro ntabwo nabonye n'ijisho ryanjye. Bari batwirukanye rwose bimeze nabi harinzwe ahubwo dufite ubwoba tugira ngo natwe hari ingaruka bitugiraho rero koko byanayingize kuko banyirukanye nabi sinzi muri kondisiyo mbi cyane. Nje namfite ubwoba nzi ko nanjye ahubwo ndi bupfe.
Icyemezo cyo kubirukana cyaturutse hehe? Ni
icyemezo cyo kubirukana cyaturutse muri Eta Majoro cyazanywe imodoka zaraje ziri butujyane nuko ziza aho ngaho tutazi ikizizanye kandi ya principe imodoka zose zazaga nabaga ndiwo kura ariko izo sinamenye ibyazo. Mesaje zose zajyaga kwa Defense Nzabarirwa operateri n'igihe azinyuzagaho ariko mesaje zose z'uwo munsi za mesaje radiyo zose nta nyimwe yanyujijweho. Ubwo rero turi aho twihebye bazanye kuriye ubundi nijyo bakiraga kuriye kuriye bayihera komanda kugira ngo hari igihe abarya yigeza kuri komanda kuriye. Rero ndatekereza ko harimo n'ibaruwa nini kuko byari byabaye hari mu gihugu hose ko imodoka zaraye zitunyuranamo zitwaye abantu gutyo yari kumva nini abari bamariye abari abaserivateri bo ibyabo babitaga hanze ariko abari abamariye bafata kubera gufasha imiryango ahari bafataga umugore n'abana n'ibintu ibintu za mebure ko byabaga ari ibyacu bakabijugunyamo nabi ku buryo hanapfuye byinshi ibyo byinshi byadutunze byose byarangirikaga. Ariko ikintu gifatika gihari ni uko kuba byaravuye muri Eta Majoro byo ibyo ni imvaho kuko uwo komanda nawe nabonye nsa nk'iri mutunguye Defense Nzabarirwa kuko yaje akambwira ati muragomba kugenda nawe urimo ati ntabwo nakwangaga ntabwo arya wagutanze atari ko Eta Majoro yavuze ko mugenda aho bakujyana nibo bahazi ati baguha invitation muri imiti y'igitaramo ndonziko twagiye muri gitarama tugeze muri gitarama baratubwira bati oya haje message ivuga ko mutaguma hano gitarama ahubwo ko bakujyana ku kibuye ngera ku kibuye ngeze ku kibuye komanda aho ku kibuye ngo hari nijo bati ntabwo ari ukuza gukora hano ahubwo iwanyu hajya mu muhanda urahagera bati nakujya umushoferi nagukomezanye akugeze iwanyu avane ibintu agaruke kandi uhagume n'ujya ahandi ujya jusqu'à nouvel ordre
ariko ubwo ni ryari ubwo hari ku ihe tariki
mu kwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane
urakoze cyane Ediam Myandagara ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda cyane ku basirikare bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 ntibafatiwe ku rugamba ngo bitwe imfungwa z'intambara ntibafatiwe mu cyuho ngo bitwe abagambanyi amakuru yuzuzanya ijwi ry'Amerika yabashije kubona kugeraho no kugenzura nuko abo bantu bishwe bashyizwe ku ngoyi ibyo baryozwaga bizwi n'abakoreshaga ababishe mu bishwe harimo Sous-lieutenant Augustin Mbaraga yishwe afite imyaka 24 gusa yari akiri ingaragu ndifuza kongera kubaza Polinaire Bikorimana wari lieutenant igihe cya coup d'etat akaba yarakoze muri etat major kuva muri 75 kugeza muri 79 mu gihe cy'imyaka 4 aratubwira icyazi ku iyicwa rya Sous-lieutenant Augustin Mbaraga na bagenzi be
Lieutenant Mbaraga, Lieutenant Nirushwa, Capitaine Nyamwasa, Lieutenant Pilote Muganafura, Adjudant Principal Nkurunziza, abo bari bafungiye ku Gisenyi. Hanyuma Capitaine Nyamwasa we banamuhambye ari muzima, Sirudire yari izindi atuma mutabazi kwa Grand Directeur wa gereza ngo bamuhambe ari muzima. Hanyuma Lieutenant Pilote Muganafura we yari yahuye na na jeta principale wo kugikongo nkuru nziza superia ye nawe yari yahuye redesuriyetona ntirushwa na Mbaraga bari muri bari abahotwe nyine bicishinza ramaguri avuga intore na muri iriya seri mbese yabahotwe ku Gisenyi bajyaga kunigira hariya ku ruzi rwa ntuza kuri iriya shite ya sebi hafi y'ikibuga cy'umukiza mbese kimwe n'abandi bari bafungiye ku Gisenyi cyo nibyo bo umajiji yari afungiye ku Gisenyi bamwitisha inzara hamwe n'abo bandi
nababwiraga mu kanya ko Sous-lieutenant Augustin Mbaraga yari ingaragu yarangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ku itariki ya 30 Kamena umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 72 yari muri promotion ya 11 yahise ajya gukora mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe muri compagnie d'instruction aho yavuye ajya gukora mu rwego rushinzwe iperereza muri Gicurasi 73 ubwo hari hasigaye gusa amezi abiri kugira ngo ukude yakuyeho Repubulika ya mbere yaburwaga na Gerigori Kayibanda ive twifuje kubaza umwe mu bo biganye twamenye ko yari inshuti ye Aloyse Mubirigi mu rwego rudufasha kumenya Sous-lieutenant Augustin Mbaraga uyu Aloyse Mubirigi ari mu gihugu cy'Ubufaransa nguhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika
ndakwishimiye rwose kose kumera Veniste cyane cyane shimiye nyine ibyo biganiro ufite byerekeye biriya byabaye no kuba cyane cyane bigamije kugira ngo abantu bamenye ukuri
uko kuri dushaka tukugutezeho kuri uyu munsi tugaruka cyane kuri Sous-lieutenant Augustin Mbaraga Sous-lieutenant Augustin Mbaraga mwinjiranye mu gisirikare mwarabyirukanye mwiganye amashuri abanza yisumbuye ndetse mujyana mu ishuri rikuru rya gisirikare tubwire Sous-lieutenant Mbaraga ni muntu ki mubwira batamuzi
Sous-lieutenant Mbaraga mwene Gakwede Atanazi twabyirukanye muri rangaje ya gisirikare bavuga ko c'était un frac de promotion noneho turarangiza biriya byabaye muri 73 nza kumenya ko nawe ari mu bantu bafashwe ari ku bintu bya politiki bavugaga ntabyo yari ari umuntu ufite personalite ye turi mu gisirikari yari entype ubona afite ascendance ngira ngo hari n'icyo yaba yarazize ni ukuvuga umuntu mbese bavuga ngo uriya ni umusirikare hari akandi kantu babensinye bame we rwose yari umuntu nyine ufite ingufu donc plein d'énergie afite des connaissances kuko chef de promotion afite connaissances militaires ariko afite na ascendance mbese ufite ubona afite arire yo kuba yavamo umutegetsi w'umusirikare
yari umusore w'imyaka 24 watashye atagomba nk'uko babivuga mu kinyarwanda uyu munsi reka tumuvuge uto tuntu tumuranga ututubwire kugira ngo tumenyekane nicyo ikintu kiganiro kigamije
ubwo ndi kumuvuga nk'umusirikari nuko ari officier il avait presque toutes les qualités d'un officier yari umuntu sociable donc umva ibyo bya gisirikare abarimo na ariko ugasanga we nagira uko yabaga rwacyishikirana cyane ariko no ku bandi rwose wasangaga ari epanwi mbese yisanzuye ku buryo no mu gisirikari yumvaga ari muri miliye
kubera iki bagiye gutora uwo Augustin Mbaraga wari ukiri muto bakajya kumufunga ku detiba surietna Augustin Mbaraga yari mu kihe kigo yakoraga iki
aho ngaho ibyo ko bamufakaga kumufunga ako ni akarengane ya asangiye n'abandi bose babaga n'abafashe abafite asiyenote cyangwa se abakoraga abanyapolitiki ariko nagira ngo mbwire ko mu minsi mike mbere y'uko bajya kumufunga babanje kujya we na Nzirushwa babanje kuba mitasiyo muri Siroti icyo gihe yari taritwa seseranya ari Siroti yatwikwaga na Kanyarengwe
ni ukuvuga ko coup d'etat iba yari mu biro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza
kuko nagiye umunsi wa coup d'etat nari i Kigali ubwo batubwiye ko ngo hari abagizi ba nabi bariho qui traverse le pays ngo bica abategetsi ubwo rero abategetsi bavugaga twebwe twaraga tuzi ni ababaga bari icyo gihe nyine bafite ubwo butegetsi njye rero ubwo bahise bama la mission de patrouille no kujya kurinda certain poste ku buryo ibi byose byakorwaga ntabwo amakuru naje kuyamenya nyuma ntabwo mu nshamake
buretse gato bababwiye yuko hari abantu barimo bazenguruka igihugu bica abategetsi
filime bakoresheje baravuze ngo une bande de malfaiteurs traverse le pays en tuant les autorités voilà
ninde mutegetsi wa gisirikare wabahaye ayo makuru abasaba kwisuganya
ubwo nje nari mu muhima wenda komanda wabo ndumva cyari ngo mugwita muvuga
oya ni byiza kumumenya kubera ko turabavuga bose ntawe dutinya na president wa republika aramuvuga no kuri rya America serubuga aravugwa nta butsindwa ya namateka twandika nutamuvuga uyu munsi nta kindi gizongera kumuvuga muvuge
ndumva ari mbona neka watiyekaga mbere la police ubu twari tukiri mu kigo cyo mu muhima nizo za institution waduhaye mbere yuko baduha kujya kuri de poste d'attache
hanyuma wowe bakohereje hehe
njyewe banyohereje kucunga agapande ku muhanda wo muri katiye komersiyale agapande kava haruguru y'isoko kakagera hariya bashyize ugana kuri longo yari kutaragerayo hariya bashyize gare rutiyere ako gatunsu konyine gusa ubwo nari mfite amfeti n'ekipe kwa
none se bababwiye yuko hari abagizi ba nabi barimo bica abategetsi wumvise ari abahe bategetsi barimo bicwa
numvaga ari abategetsi barimo icyo gihe konkurezo autorite legitime
amakuru ijwi ry'Amerika yagerageje gushakisha yamenye yuko Surietna Augustin Mbaraga yafatiwe iwawo n'imodoka ya gisirikare yagiye kumufata ndetse hari n'abaturage bashatse kumucikisha bamubwira ko yambukanya barungu bakamucikisha akajya i Bugande cyangwa se ahandi ariko aranga avuga yuko nta cyaha afite ko we yiteguye kujya burana nuko baramufata baramujyana wigeze umenya aho yafungiwe
nyuma naje kumenya muri rusange ko aba nkubwo ndi mu Ruhengeri n'izi ko abantu benshi aho bafungiye noneho no kugisenya
wigeze umenya ko usuriye Nambaraga ari mu Ruhengeri hirya aho ngaho yaho wari komiseri
namenye ko agomba kuba amufungiye ku gisenyi ariko za information mfata ntabwo nazifataga na source nari nk'ubu mubwiye ko ntabwo nasakoraga angete ariwe we kwa za interrogatwari twari dusanzwe tuziranye dusabana me ntabwo ariwe nari kubaza ngo isuru ya mon frère de promotion bite
Aloise Mubirigi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
nanjye rwose ndagushimiye
Washington Ijwi ry'Amerika
mu biganiro byakurikiranye mwabashije kumva abantu batandukanye batubwira uko abashinzwe imirimo yo gukorera igihugu bateshutse ku nshingano zabo bagashyira imbere inyungu n'ubushake bw'ababakoreshaga bakima amatwi umutimanama wabo bagatatira ubuzima bw'abantu nkabo twumvise kandi n'abagiye bashishoza bakimakaza urukundo n'ubuntu kamere abasoma igitabo cya Bibiliya bagereranya n'abasamaritani bagoboka abari mu kaga yewe n'iy'ubuzima bwabo bwajya mu kaga mwarabyumvise hari bamwe muri bo bagiye babizira ariko ubuntu n'urukundo bihoraho radio Ijwi rya Amerika yamenye ko hari umuforomokazi wari muri gereza yo ku Gisenyi wagize imbaraga zo kwicara akabaca inzara kubera ko batashoboraga kubyikorera amaboko n'intoki bitagishobora gukora uwo mubyeyi duhisemo kudatangaza amazina ye kubera umutekano we ari yizi mu biganiro byashize hano ku Ijwi rya Amerika mwumvise Sergent Major Anani Ngirumpatse wabagemuriye indyo yuzuye bari muri kasho ku Gisenyi Etat Major yabimenya akabizira mwumvise Caporal Paul Rugenera wazize kuba yarafataga neza uwahoze ari President Gerigore Kayibanda mu kiganiro cyacu gitaha muzumva uko na Eliam Myandagara yazize kuba yarabonye aho bikiye kapiteni niyo yita Sergent Major Inkamiye Valerien nawe yazize kuba yaragaburiraga abari bafungiye muri gereza ya Gikongoro kuri aba bose twongereho undi wabaye intwari kapiteni Oscar Zihinjishi wakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye yari komanda w'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri icyaba cyaratumye afatwa agafungwa n'ubugiraneza Apollinaire Bikorimana arabitwibutsa
Zinjishi ari komando wa komanyi Ruhengeri yagiye kusura abanyururu bari b'abapolitisi asanga barafata nabi ntibabagaburira barabagaburira nka rimwe mu minsi itatu ine nawe nababwira diregiteri wa gereza tese kuki iruminimu nk'uko ibyo abanyururu bo mu gipangu babona b'ibisambo n'abandi bose bareto turuwa kome mbese kuki utabiba ahita rero diregiteri amurega muri Etat Major bikigere Serubuga yafashe kajugujugu agiye utarafata liyetona biseruka Stanislas ahita amujyana mu Ruhengeri akigerayo ahamagara Zinjishi ati mukorero mize reprise umuza amafaranga gusa na pièce na document secret c'est ku buryo rumize reprise itamaze n'iminota nk'icumi ahita akomeza na kajugujugu Zinjishi aramuzana amuzanika nominari nahari abaza gutegeka kompanyi ya batima militeri n'abubatsi mbese na
iyo uvuga ngo waruhari I Kanombe aha mugeza se rubugira helicopteri muzana warayibonye n'amaso yawe
nari impari Kanombe cyo girindwe na gatatu niba tari nko mu kwezi kwa 9 no kwa 10 byo sinakwibuka kuko ngo nasubiye kwiga mu birigi mu kwa 11 sinjishye yarahamaze nko kwezi cyangwa abiri nta precision nako ariko ntagiye yarahamaze
Bikonimana Apollinaire nongere ngushimire cyane kubwiye inkunga yo kwandika amateka uhaye ijwi rya Amerika.
Urakoze na Veniste.
Kugira ngo tugere ku nkuru y'impamo twifashisha impande zitandukanye iyi nkuru yifatwa n'ifungwa rya Kapiteni Zihinjishi nifuje kuyibaza umwana we Jean-François Habimana kudetiba yarakiri igisekera mwanzi ariko nyina abavandimwe n'inshuti bamubwiye bamwibutsa ibyabaye kuri se arabizi atuye mu mujyi wa Montreal muri Canada ngo uhaye ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze bwana Jeaniste
tubwire muri 74 73 hashize amezi make ya kudeta ibaye papa wawe Kapiteni Oscar Zinjishi aje gufatwa yafashwe nande yafatiwe he byagenze bite uribuka iki
byo nibuka ni byo umuntu icyo gihe nari umwana mutwa cyane rwose byo nzi nibyo nagiye mbwirwa n'abantu bambwiye ko muri 73 kuzanye inyuma kudeta papa ntago bahise bamufata ahubwo muri 1944 bamuheje kuba komanda Ruhengeri mu kigo cya gisirikare cy'Ruhengeri ariko agezeyo nk'umusirikare ajya gusura imfungwa zari zifungiye mu abanyiro bari bafungiye ba politiki bari bafungiye muri gereza ya Ruhengeri abenshi bari inshuti ze abandi bari abasirikare babanye nyuma agezeyo asanga bafashwe nabi bicwa n'inzara ari abantu badafatwa kimuntu asaba umudirekiteri waho ngo babagaburire babafate kimuntu amaze kubikora direkiteri waho ahita ahamagara Serubuga ngo hashize igihe gito cyane rwose uwo munsi ngo Serubuga ahita azana n'akajugujugu n'abiseruka papa bahita bamuherukana bamujyana I Kanombe hatekwaga n'icyo gihe n'abagosora hanyuma Serubuga ahita amusimbuza biseruka komanda biseruka aho ngaho I Kanombe nabwo bamushyize ngo mu nzu nk'afungishwa ijisho ariko ngo nyuma y'ibyumweru bibiri bamuzanira ikibaruwa cya mandadare kivuga ko ngo yasuzugwe chef de commandement ngo yagiye gukureba ibifunga kandi byabujijwe ngo azigaburira ngo akazishyira amakuru kandi ngo akabwira abanyamahanga ngo ibyerekeye imibereho y'izo mfungwa ngo nibyo ngibyo byari muri icyo kibaruwa bamuhaye cya mandadare nyuma yaho bahita bamujyana adasezewe no nicyo makuru ya nyuma twamenye ni aba bamutwariye nta kindi tuzi ntago tuzirengera rye
Jean François Habimana papa wa wagenda uzu wamujyanye papa wagenda uzu ko yagiye warabimenye urwo rupapuro wamenye ko rwabayeho aho mariye gukura uri umugabo tuvugana uwo se rubuga abaho ariho wigeze umushaka ukamubaza uti ko papa wanjye wamujyanye he byagenze gute icyo kintu wigeze ugitekereza bugeze ugikora
giti cyacu umuryango ntawe twabikonje ku cyo gihe inyuma bamaze kubatwara agiye mu byeyi wacu bahise bamucira ku kibu yaho data yakomokaga icyo gihe ababyeyi ntago umubyeyi ntago ashobora gusohoka aho yari kandi byari bizwi icyo gihe ko ari ba Serubuga bari babujije kurenga umutaru nta hantu umuntu ari guhera ajya kubaza ibyo ngenge nari na mutoya ntago nta kintu ashobora kujya kubaza n'ababyeyi banyu umubyeyi wanjye ntacyo yabajije no ntago nigeze mbaza abantu bamutwaye aho bamujyanye n'icyo bamujyanye
nari mbivuze kubera ko hari benshi muri mwebwe mwabuze ababyeyi mutigeze mumenya n'uwabajyanye wowe nari mbikoje kubera ko wagize Imana zo kumenya uwohereje urupapuro n'uwamujyanye ku buryo na n'ubu ushobora kumubaza uti nyabuneka mbese hari icyo wambwira ku irengero rya data
nicyo n'abandi bana babuze ababyeyi babo
nubwo benshi batabonye impapuro ariko bazi neza aho zavuye no mu biganiro byahise numvaga abandi bose bavuga ko ayo mabwiriza abaga kwa kuri serubuga kandi dufite navuga ko umuntu afite ayo mahirwe yo kumenya ko icyo gipapuro cyagihari abacyanditse arayizi n'abaza kumutwara nabo bariyizi umuntu agize n'amahirwe hari abakiriho ku buryo bashobora kuvuga bashobora kutubwira aho bamujyanye n'icyo bamujyaniye.
Mu biganiro byahise ku Ijwi rya Amerika mu byumweru bibiri bishize wumvise Colonel Stanislas Biseruka wasimbuye umubyeyi wawe Kapitaine Oscar Nzihinjishi ku mwanya w'ubuyobozi bw'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri n'ubugenzuzi n'uburinzi n'umutekano wa gereza ya Ruhengeri. Umaze kumva ibyo yavuze wabyakiriye ute?
Ibyo bisirika yavuze navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere nashima Kame ko yagize ubutwari bwo kuza kuvuga tubona duke yavuze ibyo nabyo no ubutwari ariko mu byo yavuze na hera ku byarangije wava ngo tujye twibuka ko Yesu yaturaze umurage w'urukundo ngo kandi ko ngo nta rukundo hari ngo isi n'umwanda. Ibyo yavuze uvuze ngo urukundo ni umurage icyo ni cyiza kuri buri wese ariko urwo rukundo rujyana no kuvuga ukuri nta rukundo rutajyana n'ukuri kubyabaye biseruka ngarutse ku byabyeyi banjye icyo gihe biseruka asimbuye data nyuma bamaze no kuducira ku kibuye biseruka aje kuba komanda ku kibuye ubuzima bwose twagize iki gihe ku kibuye arawuzi ku icyo gihe ubwo ababyeyi bari babujijwe gusohoka umuntu ashakishaga ubuzima igihe ashakisha ubuzima bwose icyo gihe yaba biseruka bitumwe cyangwa ari ku giti cye yameneshaga ababyeyi bacu. Iyo avuze ngo asidesi igihe umurage w'urukundo nicyo cyonyine ashobora kuvuga urukundo rutajyanye no kuvuga ibyabaye ntabwo ari urukundo rwubaka. Icyo namubwira gusa ni uko birankomereye.
Ihangane, fata igihe cyawe, utuze, wongere ushake wishakemo imbaraga, ubundi ukomeze. Ndagutwara buhoro, bitonde.
Mu buzima bwacu bwa buri twese hari ibyiza umuntu akora akabyishimira akabishimirwa, hari n'ikibi ushaka gukora soba tubitegetswe soba tubishaka cyangwa se tutanabizi, ariko iyo kibi kivuyemo ingaruka zo kurimbura ubuzima bw'abantu ubutwari nyabwo ni uvuga ukuri, ubutwari buvuga ukuri gukeye, ukuri kudaciriritse, ukuri kudaca inyuma, kudakikira ibi byabaye, uko niko kuri. Yego, gushaka kuvuna ukuvuga, ariko niko kuri kuvura, niko kuri dukenewe, niko kuri dukenewe. Uko niko kuri kuzana urukundo, urwo rukundo yabwiraga araze ashaka kuturaga no kuraga abana be. Niba ashaka ko uwo murage w'urukundo ashaka gusigira be natwe twese natubwiza ukuri ku byabaye, si ngombwa ko avuga uruhare rwe, ariko natubwire ku byabaye ku babyeyi bacu kuko arabizi.
Jean François Habimana, urakoze cyane kuba ushoboye kugira ubutwari bwo kuvuga ikikuri ku mutima. Ndibwira yuko Stanislas Biseruka, Colonel Stanislas Biseruka, wavuze yuko yumva Ijwi rya Amerika buri cyumweru, yumva ibi biganiro, ko nawe arimo kumva Stanislas Biseruka. Niba hari icyo wabwira Jean François Habimana, umuhoze uzamuhamagare natwe, cyangwa se uzatunyireho tugufashe tubahuze kugira ngo uyu mwana
wa kapiteni zijishi n'abanye mu kigo cya gisirikare nawe umuhumurize umureme umutima mu rugo rukundo yavugaga nawe wavuje hano ku ijwi rya Amerika Jean-François Habimana niba hari ikindi wifuza kongeraho ucyongere mbere yuko nkureka
icyo nakongeraho ni utuntu tubiri gusa nuko amakuru dufite n'amakuru duhabwa twaje duhabwa n'abayana n'abantu bamenye data n'abantu bamenye amateka akazwa n'amateka bakagenda batubwira duke abazi nzi neza ko mu bantu abasirikare benshi bakiriho hari abasirikare babanye nawe batemeye byabaye batashobora kuvuga ariko ubu ngubu imyaka irashize abashe kutubwira ibyabaye bayitubwira bose babaye ababyeyi hari muri abo ngabo hari abo bagize abana twiganye tukiri mu maseminari babaraza urukundo abo bana babo twavomanye ubumenyi n'uburere mu maseminari aho nigaga nigaraga n'abana ba kanyarengwa abana ba biseruka abana abandi ba kamarade abandi bitura cyangwa bagahimano n'abana barifite uburere nabo n'abana bakunda ababyeyi babo kandi ababyeyi babo bazi ko n'abo bana bakeneye kuzabasezera igihe iminsi yabo izaba irangiye ariko twebwe aho
komera
nta wagize amahirwe yo gusezera abacu nabo n'ababyeyi bafite abana bazi urukundo bakunda bazi ukuntu igihe cyose mu byiza n'ibibi bakoze abana babo bazakomeza kubita ababyeyi babo icyo nabasaba ni ukuduha ayo mahirwe yo kumenya aho ababyeyi bacu bagiye kugira ngo tubasezere dushyireho akadomo mu ishavu n'umubabaro tugize twakuranye nabyo nicyo cyonyine nabasaba ikindi ni ukugira ngo mbashimire mwebwe uruhare rwose mugira mu kugira ngo mushakishe ukuri twabayeho mu bintu bikomeye twabaye nk'agati k'imana kadahungabanywa n'umuyaga namwe ndagira ngo uko kuri kose mushaka mukomeza kudushakishiriza nsabe abumva iyi radiyo yanyu baba bafite akanunu udukuru nawe kabaro karita ukuri twose tutuvungukira ariko utu twose iyo duhuje ushobora kutuvanamo amakuru yatuma twiyubaka nawe uzagarura abagiye ariko byadufasha gutera intambwe udushyira inyuma tukabababara
Jean-François Habimana ndagushimiye cyane
namurakoze
Ngiyimisi ibaye amezi menshi ngayamezi abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba inyejana
imyaka ibaye myinshi Rwanda warahekuwe nubwo harabakigutoneka Rwanda humura ntacyo uzaba Ariko turiho imana iradukomeje se wimfubye zose iradukomeje wiganza byayo
twibuke kandi
nikura yu magambo yineza ya Jean-François Habimana umwana wa nyakwigendera kapiteni Oscar Zihinjishi wishwe nyuma ya kudeta muri 73 dusorejeho ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe n'abafashije kugitegura na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
And I'm not done with you yet, Rwanda.